getatunes.com.
For the good,
Sony Entertainment.
Yeah. Physics. Pongee. Hey. For the good.
Huko kuna tola mesa. Huko kuna kungwa mesa. Let me be your blesser.
Kema, kemu ili manja mama blessa. Kulibe lazima pi upova nda wole teta. Kodi mesa ndino madolo. Panga nizibwana musiwone lilo muchepa. Ndino ana ofala madaipa. Simungali mbani ndizi mashuta masniper Ndika jenga nambala. Ndikuti amene yu wapita kwa ipa. Kazi ndiku samala. Zimena mafuna pa moyo wake kumpata. Kumuika hamala. Kuma mjota mwano kuti azifata.
Kufuna tola mesa. Kufuna kungwa mesa. Kufuna kundola mesa. Let me be your blesser.
Kigangwele ndeke waku Dubai. Iga dishingamire ndilimo. Uwatoge mageuzi ako ku Dubai. Mesa umafuna kumati. Mesa umafuna zimaki ego Hyundai. Pai weo ndi spend a dollar. Sindingapo gete dilu soka di mpai. Uma tijedwesa ndi umpawi. Koma nyego zima sinta sose ndi ntawi. I blessed her with a good time. She blessed me with a good time. Now we even. I must say ngazi yundi machine. Dashboard yake palibibo check engine. Fully serviced on a mission. It's another day, automatic transmission.
Automatic transmission.
Huku kuna tola mesa. Huku kuna kungwa mesa. Huku kuna kundola mesa. Let me be your blesser.
GetaTunes.com.